Classic sounds.
It's Moto Town, baby. Show the ground. Yo, wapo lotaka ni sote nzito boy ni tabike. Wakabana pande sote ni kolabo ni sisikike. Zile haso za mziki dele kwenye mwaga lebo. Na kutoswa na machipsi mixa mwali kigebo. Leo ni mbuzi kumeza, mchezo na weza. Mademo analizika bila mchuzi wa pweza. Bila nguvu za kiganga mambo yada noga. Sifunji nazi njapanda kuhomu anataka mboga shi.
Mare Duboy hivi, mare Duboy vile. Duboy kafanya hili, linatoka hili mala. Lile mladi ni chukize, kakinyesi. Ni dondoke wanifukize, gathe. Leo na stamina na GDB one table. Babu sika another level. Tuna seti rada na michongwe na barikiwa. Edu boy mada si shangai kujadili. Kali boy
kuna side mambo mbona yanakwenda. Pamoja na vikwazo mambo bado yanakwenda.
Naye 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 mana nikidondoka
wanachimba mashimo.
Nikidondoka
wanapata maneno.
Nikidondoka
wanachimba mashimo.
Naye
tasikia kicheche mshamba ustando na mbeba. Mengi onokea kusuamba ila kwangu shega, shega, shega. Na ye watu wana tok tok maneno untoya msemo. Na shukuru Mungu kati ya wachache na minimum. Na ye, na ye, na ye. Mana nikidondoka
wanachimba mashimo.
Nikidondoka
wanapata maneno.
Mana nikidondoka
wanachimba mashimo.
Yeah.
Huku wali nyama wali kuku wali yai. Mapocho pocho kisha kula bye bye. Hamsa hamsa mia wanye gia shikilia. Tunafika mwisho tunajua wapi kwa kwanzia. Shia shia shidi Benz fire. Hapa kaa chembe kidev chembe ya tire. Tunazaliwa wao ndo wanalitaya. Awa kwanga star yes naya. Mishuzi ya lada kama informa. Huku umeme kwetu kama transformer. Ilala mamegan shule boma. Ah, voko nzito sauti na koro. Ah, niko kwa mona gangsta, mona G. Ajina King Kong, Mr. GDB. Nguvu mia, mamoja weka bidi. Milele hatuwezi kuchafua CV.
Namshukuru Mola Saif, mambo mbona yanakwenda. Pamoja na vikwazo, mambo bado yanakwenda.
Naye, naye, naye.
Mana nikidondoka
wanachimba mashimo.
Nikidondoka
wanapata maneno.
Mana nikidondoka
wanachimba mashimo.
Yeah, yeah, naye.
Mana
nikidondoka,
nikidondoka,
mana nikidondoka, yeah, yeah,
naye,
naye.